on the beats. Yana nitoka macho, nikikuna kumbali. Nakosa usingize, sipokuwepo silali. Nafata ulicho nacho, sijafata salari. Utanifanya chize, kama utakwenda mbali. It's you that I have in my heart, I don't look up for passenger. Only you, any you right now, nibebe kwenye tenga. Mana mapenzi ya kana nelemea, ulipushia jana leo endelea. Penzi limesimama weki dedea, mpakara unavonigea. Mana napokuona wewe,
napona, napona, napona.
Nikipata penzi lako wewe,
napona, napona, napona.
Mana napokuona wewe,
napona, napona, napona.
Nikipata penzi lako wewe.
Madnaya.com.